ZWAP.com. Pirate Beats Production. Sikirizewa okutembele, zikiriza kusembele, sikirizewa okutunulira. Olichifana nchibata nasiga, Katonda ya unda kwenye yewonya. Sikirizewa okukwatako. Muno mkwe gomba kula mwabalogo abuli na maso ngagago mkwe gomba bakuntondela
ZWAP.com.